vako ni tujisala obe wafewa babiri Nga waji watasani kanifu Emili mwaja fejiveja babiri Hato chumukula manyo kufumba Ato wangenza kola chumuku mwenye umikiriza Oh darling, look at me Tonja jinga na kabiga I've seen a man like you My heart, I'll never resist you I've seen a man like you I never resist you Only haji wa hajati Zendi hajati wa haji Ate wampane pamiti Esi chapa kaunti Only haji wa hajati Zendi nalo wa salo Ate wampane authority Evuka mutao kabini Zichu kila lulire wanguli lara wumu Katafile kupaini Hajati mungulu Ya chinjigiriza Ngatujivoga kwa babiri Mukona ngajivamu Awonange ninjivokamu Najitwala kuchetaka Awonange ninjivokamu Oh I wish Boli mochala halinga hajati mkulu Oh I wish Elitu ya wasaja just to be jamu omululu Oli haji wa hajati Zandi hajati wa haji Ate wampane pamiti Japa kaunti Oli haji wa hajati Zendi nalo wa salo Ate wampano authority Evuka mutao kabini I'm so comfortable With you I'm getting comfortable Emotional Hajati mukulu Antwala konye chifo Memories, memories Bobula wo wendi Memories, memories Bobula wo wendi Weni nililo mami Bela sema semu alari Lasisi mukanga ngubu muka Weni nililo wangi Oli haji wa hajati Mzeni hajati wa haji Ate wampane pamiti Japa kaunti Oli haji wa haji